Zinhle mntanami, sungazuqomile nje, ngenxa yemali, sungazuqomile nje. Zinhle mntanami, sungazuqomile nje, ngenxa yemali, sungazuqomile nje.
Party iPhone and I'll be telling hello,
Bonnie.
kusivone hotele ngabindene novane
ndene novane
elo kusindene novane
ndene novane
wa wena sikhiya hostela ayisuka ongekho la Kihlale sentine ngabirendelo vane
Birendelo vane
Telugu zirendelo vane
Birendelo
vane Oba wena launa imali Nayo futhi ayina imali